KC,
la BJ Alicia,
Big Girls Don't Cry,
Westside Music Blog.net.
Behavior yako baby, uifake mucheka. Velma ni chita hani, sivili cheno. Every time waniluma kinamba busy, yai wanda kimanyi ya kupanga busy. Aniwuza kimanyu litaki tizi, no, wanikoniza mateki tizi. Every time waniluma kinamba busy, yai wanda kimanyi ya kupanga busy. Aniwuza kimanyu litaki tizi, no, wanikoniza mateki tizi.
Bagai bena bali ifo, maka maka bama zinjie balimo. Akaziba umukonda kuchila nomu, bama yambano vichitilamo. Kunkala chendie baliko, magelo bangazidi langani nyimbo. Kaleza ni woshe tenga ni batashu, elo bambili bali semu ngache ni ru. Mulangize chikondi uoneke fuvela, kavipanga sa dating a behave like a widow. Kaili sa kufuna zipeze chemu inda, bafunika kuziba kutinjiwe che ulipo. Sometimes I hate myself for being so careless. I give my heart to wrong men who are ruthless. They don't care when a girl cries, they love all the heartless. Dear God, I pray for peace. Mutendele ni pempela, ujagai ni mistake, olo cheni na mufele. I thought ni right man, ni varong ubakumawa. Nobody's perfect, I was perfect for you. That is something I tried to show you, mistook me for weak. I'm tired of this love, no man in vela weak. Big girls don't cry.
Behavior yako baby, uifake mucheka. Velma ni chita hani, sivili cheno. Every time waniluma kinamba busy, yai wanda kimanyi ya kupanga busy. Aniwuza kimanyu litaki tizi, no, wanikoniza mateki tizi. Every time waniluma kinamba busy, yai wanda kimanyi ya kupanga busy. Aniwuza kimanyu litaki tizi, no, wanikoniza mateki tizi. Anelu kala nelu lima beta hafu, nelusa shupa nifataba ya mahafu. Nenika patanga kwa tasi ya mapafu, vachila monka lazimwe la pocho na kumfum. Ufuna kwenye sandula chikeni bita mama, na pali benankani ufuna kuchambama. Elo lelo wani manga wani taila kuwaya. Sometimes uni washanoni ya nikapawaya. Wai uli ugani za chani ya poso, wani paka kutiso, vachila mo iviso. Nilemba message uni siyache pasin, love ya luna ye baby aina makiza. Nivata kukuvona uli no motizi, nelo nishini kudela na yaye wa makisi. Bebe ya mupola na papa taipole, elo futi musa pole, baba veli luambole. Behavior yako baby, uifake mucheka. Velma ni chita hani, sivili cheno. Every time waniluma kinamba busy, yai wanda kimanyi ya kupanga busy. Aniwuza kimanyu litaki tizi, no, wanikoniza mateki tizi. Every time waniluma kinamba busy, yai wanda kimanyi ya kupanga busy. Aniwuza kimanyu litaki tizi, no, wanikoniza mateki tizi.
MG Records baby, downloaded from westsidemusicblog.net.
On entertainment.